ladies, dive into the heartbeat of the future with the Uprising Female playlist on Mdundo. Elevate your mood with the sounds of upcoming artists bringing fresh beats and unstoppable energy. This brought to you by Chrome. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health, not for sale to persons under 18 years.
Kusema kwamba na bahati mbaya ama nyota imefifia. Naona sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ndio kusema kwamba sura yangu mbaya haina huruka ya kuvutia. Maana sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ina maana penzi ingekuwa chombo cha usafiri, ningekosa tasema kusimama. Ningewezaje? Au labda mapenzi ufa kwa matajiri, afumia basi na maana. Santanzaje? Inawezekanaje nikose kufurahi, siku zote nazoishi na uhai. Najua Mungu hapendi walimwengu mna visa. Nikisema niage nitakuwa na jina gai, moyo utakuwa bado na ndai. Acha niweke imani, ipo siku nitaridhishwa.
Ipo siku ntarizishwa.